Hi, this is Colin Hans. Join me on Thursday night as I welcome Aaron Makakula from the Compensation Fund to the discussion only on Jozi FM. He wants to inform all Compensation Fund beneficiaries, especially pensioners, about their new data cleansing campaign. In short, there is a list of documents required for the validation process, and not validating may result in the termination of a pension. But Compensation Fund can explain it much better than I can. Join me on Thursday night between 7 and 8 and bring your questions. The Compensation Fund on the discussion only on Jozi FM.
Moretsi Molateri motshegetse wa le khubula moratwa ke a kgola gore bua jaano wa bo lokise dipampitsana tsa gago le bile gore tle go bua ka kgang e ya Compensation Fund. Re bile tsalo beke yo tleme gompieno re bua jalo le Re Paul Nyathela Mogaetsi, the assistant director, exempted Mogaetsi, exempted employers Mogaetsi. Re tla re bua le ena a bua ka title ga Re Paul Dumela.
Dumela re le kae?
Outlwe ga ke rata gore ra ebile ha re kena mothulaganyo bo tlhalosa title ya gago man. Assistant director exempted employers.
Ke go utlwela go tlase ra.
E re ke leke gape ra ka gonne go matsa a nkutlwa sentle Re Paul.
Sa le go tlase.
A re leke jana. A wa nkutlwa jana. Are le ke raro a wa nkutlwa jana Re Paul?
Ke a hutla gona mari ke hutla go tla se le hona, but are le ke ra
ke rata gore re tlhalosetse ka title ya gago ka gonne ha ke lebele ke assistant director exempted employers ira gore ntla title ya go Re Paul.
Some tsa ke tla rata o tsa se ba ka se o di medisa ba re ba FM. Jaaka o setse o boletse o bua mo ke Paul Nyathela ka Sefane, o tswa mo lefapheng la badire le ditiro, Compensation Fund, assistant director private employers. Private employers ke gore my responsibility ke gore ke dira segolosetso nna ka badiri ba e leng gore ke ba private. A kere o tla gopola gore go na le badiri ba puso, go na le badiri ba ba welang ka mo tlase ga puso, go na le badiri ba ba welang ka fa tlase ga private, like your private companies in short. So nna my responsibility ke gore re thusa badiri ba ba gobetseng mo tirong mare ba ba welang ka fa tlase ga private employers.
A utlwege jaanong moreetsi ko ga o batla o itse gore kana ga re bua ka Compensation Fund rabe re bua ka eng Re Paul?
In the main ga re bolela ka Compensation Fund re bolela ka lefapha le le welang ka fa tlase ga lefapha la badiri le ditiro, le le gore bogolosetso nna its main responsibility ke gore le duele badiri ba ba gobetseng mo tirong, badiri ba ba boneng bolwetse ba le mo tirong, le di-dependents tsa badiri ba ba tlhokafetseng ka ba le in the line of duty ba e le gore ba tlhokafetse ba le mo tirong. That's the main reason of our existence as compensation fund.
Now, jaaka gale ra tle re botse maitlhomo le maikemisetso a Compensation Fund, a re bua jalo ko moreetsi o mongwe wa maleme a mangwe ra be re bua ka mandate. Mandate wa Compensation Fund ke eng Re Paul?
Yeah, maitlhomo magolo a lefapha le le bitswang Compensation Fund ke gore jaaka setse ke kaile ko mathomong le raya gore ge modiri a ka bona tiro, a mena a ka bona kotsi a le mo tirong, kana a bona bolwetse, kana a ka tlhokofala a le mo tirong, maitlhomo magolo a lefapha le ke go bona gore modiri o a duelwa madi a gage a kgobalo le madi a what you call medical expenses in English, and then wa tlhokofetseng a le mo tirong ba ba setseng ka morago, remember badiri ba na le batho ba e leng gore ba ba tlhokometse, ba na le di-spouses and ba na le di-dependents in a form of kids. So ga tlhokofala lefapha le tswelela le tlhokomela batho ba ba setseng morago ga tiragalo eo. That's basically why we exist as a fund.
Moretsi ko gae wena ka re go kopile gore tla nno tsena mo thulaganyong, tla go fa nako ya gago ya gore kgone go bua le rona. Now ka bokhutswane tlhaloso gore motho o amogelang yalo o amogela jang go nna ebile go nna jalo mo kana ke mo amogela letlole ka le re bua ka letlole jalo re bua jalo. How explain this Re Paul, how does one qualify to be a pensioner for the compensation fund?
Remember, ge motho a tsena mo tirong, o tsena mo tirong a feletse a le 100% in terms of body, ka mokgwa tsena o tsena a le 100% a sena kgobala epe. So immediately ga a kare a gobetse a gobala mo e leng gore dingaka ge di a dira medical assessment di lemoga gore kgobalo ya gage e feta 31% and more, meaning from 31% up until 100%. Motho o qualifya gore a ka bona letlole le re le bitsang pension, meaning on a monthly basis that particular person will be getting a monthly pension until a tlhokofala. Ke motho yo re reng o qualifya go ka bona letlole leo la pension. 31% and more wa qualifya gore a ka kry-a, but a kere everything dependent mo assessmenteng e etsang ke ngaka, ga e dire ke lefapha la compensation fund. O ya ngakeng after kgobalo, ngaka e re botsa gore go ya ka dikgobalo tse modiri a di boneng di raya gore o disabled ka 31% so and more depending. So if that is the case, then as the fund will be paying that particular person 31%, will be paying pension until that person passed on. And ge e le gore ga sena a tlhokofala ka mabaka a e leng gore a tsamaisana le kgobalo eo ya gae, ba ba setseng ka mo morago ba tlo tswelela ba kry-a madi ao. Ke bolela ka mme, which is a spouse, le bana ba ba e leng gore ba ka fa tlase ga dingwaga di le 18.
Na ha re lebelela jalo le morago le motseletsele le gore wa data e go tlile jang gore le lebelele gore le tshwanetse le cleanse data e, matsapa e ne le eng?
After realizing gore re na le kana jaaka re lefapha re na le badiri ba ba gobetseng, remember it's dating back from like many years ago, ba e leng gore le ge re bua jaana ba sa amogela le letlole jaaka ke boletse gore ba le amogela go fitlha ba tlhokofala. So after realizing gore badiri ba re nang le bona mo databaseng ya rona, some of them ha re na information e feletseng ya bona, because some of them ba tsama ba change information like your contact details, your address and everything. So ge lefapha le batla go golagana le bona go ba update ka what is happening, and remember re na le kgolagano, we have a relationship with them. So we need to like time to time re update re ne re ba update ka information e leng gore it's new. But now realizing gore re na le problem ya gore most of them we can't reach because of ga re sana di information ya bona in terms of your contact details, re nna le matsapa a gore re ka kgona go golagana le bona. But apart from that, re na le issue ya gore there's a lot of fraud e leng gore ya diragala mo lefapheng. So re batla gore that's why re bitsa data cleansing, meaning re be sure gore information e re na le yona le ba amogela lekgetho ba re nang le bone ke ba e leng gore they deservedly supposed to be getting the monthly pension.
Moretsi ko gae, wena re bolele sentle ra re mo go wena o lokise ditokomane tsa gago, tla re wena ga re go fa tshono eo e be le gore kgona go lomaganya le rre Paul mogaetso botsa dipotso tse o ratang go di botsa ka gonne maitlhomo a
wa kgaoga
ya
kgaoga
ke tla leka bojotlhe ba me re Paul ka gonne technology ke a kgola gore ga gona load shedding ko o leng teng, akere ga gona load shedding, ga gona load shedding ko o leng teng.
I made a point ya gore ke charge phone and then
now ke ra gore baretsi ko gae jaaka re ba lopile gore ba tle ba lokise ditokomane tsa bone gore ba tle ba go tlhome dipotso ka gonne ba bantsi ba ne ba sa itse gore ra be re bua kaeng ka compensation fund. Now re boela gape ko maitlhomong re Paul a metseletsele e gore le lebile bo mang segolotona.
Like I was saying ko mathomong, in the main re na le, as I was saying gore re na le mo databaseng ya re na le di-pensioners tse e leng gore di a over 30,000 ba ba leng mo databaseng ya rena re le lefapha la dikgobalo. Bogolo se to nna re lebile batho ba e leng gore ba amogela pension. Remember re na le batho ba ba amogelang pension ba le ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa le ba ba leng gore ba outside the borders of South Africa, le ba leng gore and ba bone dikotsi ba le mo tirong kana bomalwetse kana ba tlhokofetse ba le mo tirong. Those are the people ba e leng gore we targeting. And remember gape re na le balekane ba e leng gore bana ba bana le bana and ne bana ba teng ba le ka fata se ga dingwa ga dile somele borobedi le bona re lebeletse gore re kire tshedimosetso eo re tlhoka mo go bona le ba tlhokomedi wa remember gona le bana ba bang ba ile gore ba under the guardian ba ba tlhokometse ke batho ba ba bitsang di guardian so bana ba le bona re ba targetile because information ya bona e botlhokwa gore re ka khona go tsweletsa morero wa rena pele le gona le batho ba bang ba ileng gore ke modiri fela ga ana bana ga a nyala o na le rre o na le mme le abuti ba ile gore they were dependent upon yena for necessities of life batho ba o tshwana le bona bo le bona ba na le tokelo ya go ka claim because ne ba dependile mo mothong oo le bona re ba lebeletse gore re tlhoka tshedimosetso eo mo go bona gore ba ka re thusa ka yona re kgone gore re tsweletse morero wa rena re le lefapha pele.
Earlier on o buile jalo ka borukgutlhi ka gonne go le jalo ga o simolola o bua ka beneficiary le di-benefits ba bantsi ba ya ko ditokomaneng gore kana rremogolo kile ba berekela setlamo se rileng le se rileng a ke batho bao ba e leng gore ba ka kgona go botsa dipotso
ba dumeletse gore ba ka botsa dipotso ko bofelong re batla gore re kgone go thusa mongwe le mongwe e leng gore o na le relationship le rena re le lefapha ga re kgethe gore mang kapa mang a ka botsa potso
moretsi ko ga mlalele endleni sibuza kahle ukuthi ameni sicele lo hlelo sicela ukuthi no usitshele kahle ukuthi what do you know about compensation fund wena moretsi ko
ga
no santse ke bua le baretsi a kitsuro wae ke khaoga ke ga ke bua le wena re Paul ke ra gore ko baretsi ko ga wena mlalele wa sekhaya we are asking you now to get on the line with us nomoro ya mogala ke 92 4495 92 1141 re Paul o tsama le nna mogaetse gore tle re kgone go botsa ka kgang tsa yone compensation fund fela ga go le foo tla re tseba kgwebi ra bua jaanong na le re Paul
okay
ga ke itse yaanong gabe go diragileng fela go le jalo re tsena mo megaleng na le re Paul mogaetse nomoro ya mogala ke 92 4495 92 1141 tsena mo megaleng kgona go botsa ka yone compensation fund re tsama le lefapha mogaetse la dikgobalo jalo gore batho ba kgone go tlhalosa gore compensation fund keng a re tse moretsi wa ntlha ke yo dumela moretsi
hello
a gemma
le ka ntate Colin
repeat ga o petse ma
nna ke ile ka le malaka ko go mosebetsing ka 1999 case ya teng a be e le gore ke na le matsapa ke a ke lemetse ke wetse ke feeling ya be e le gore makgowa kante ga ba tsamaise difomo tsale ke ntse ke ba latelela ka mo morago ke ba botsa gore kante dipampiri tsaka dikae dikae ee re nna gore di tsamaise ke re di tsamaisitse ga diragala go teng moo gantse ke sa tlhole ke a bereka sentle ka dikgobalotse ya be e le gore ba re ba retrencha ga ba retrencha ke a retrenchiwa ga ke sena go retrenchiwa ga ke simolola ke ba botsa gore leyang retrencha re ga kitse gore Westman Compensation e mpeile kae ke gone ba mphang dipampiri tsaka ka 2007 ke be ke tsamaya ke ya Westman Compensation ke ya go tsenya ntho yone ene taba ya Westman Compensation ba mpotsa gore wa o le late yana ka ba tlhalosetsa ga ke sena go ba tlhalosetsa ba ba busy le yone case le leng ba re go na le batho ba ne ba berekana le case ba re ba suspendilwe ga ba suspendilwe ba re ba tla boa beke mo go nna ka dula ga gona batho ke a simolola gape ke boela ko Westman Compensation ba mpolelela gore kgang ya gago expirile jaanong malobanyana yana ke rometse dipampiri tse gape ke di rometse ko Westman Compensation ga e sale batlile ba re ba dira follow up santsane ke ba emetse
ke
one matsapa a ke nang le one ao
tshwaraganyane mma re Paul o mo utlwele sentle mma a bua gore kana go bile le dikgogagosano tse rileng o 'ira jang mma ka mathata
se nka se buang ke gore a ke itse gore o submitile kae ntho tsa gae o ile ko di-officing tse di feng go dira follow up but se nka se etsang ke gore ne ke kopa gore ke tseye dinomoro tsa mamane and then ke kgone gore ka moso ge ke le ko tirong ke mo founele ke kgone go utlwa tori sa gae pila a ke itse o tla lefa feedback gore ke tla lefa feedback gore like indeed ke mo founetse but this is what I've picked up but a ke re ka tse ko ne re bolela fela ka pension but seeing gore moreki o na le tshitlhibo e leng gore e batla immediate attention se nka se etsang ke go tseya fela dinomoro tsa e tsa mogala and then ke tla mo letsetsa ka o sane
a utlwege marona nomoro ya gago ya mogala ke eng mma 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473 076 746 7473
exactly for what is happening, and I'll give feedback.
Okay. Moretti, yeah. 17 minutes after the hour 7, Ribuajana, the compensation fund Mokhaitso provides compensation for employees who get hurt at work or sick from diseases contracted at work or for death as a result of these injuries or diseases. The compensation fund is covered by the Compensation for Occupational Injuries Mokhaitso and Diseases Act, number 130 of 1993, and the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Amendment Act, number 61 of 1997, where an employee is entitled to receive compensation from the compensation fund. The fund and not for employer will pay the employees. Haitso jaaka re bua jana re tla re tsa jalo re Paul wena moretsi ko gaetsana mo radiong nomoro ya mogala 0824495 0821141 re bua jalo le re Paul mo le gore tlhalosa jalo maitemo mo gaetsi le gore kana ba pension ba compensation fund ba tshwere kgang ya bone jang a re se jana re tle rutlwe moretsi ko gaetsana mo radiong mo gaetsi o tle kgone botsa potsong o lengwe e le gore wa tle o be le yone gore tla re kgone go kry-a yone kgang ya rona ka tlhamalelo re Paul. Now, arlebele le tlhala bofelo la go romela ditokomane tse di bo tse di tlhokegang ke eng?
Recollent se nka se buang ka a garena letla, honestly, if you to say this is the cut off date e le lo gore tlo tlhoka ditokomane. Remember, ke fela gore we just want to make sure gore everybody o kry-a molaetsa ona immediately after having had the message, got the message, a re tlisetse ditokomane tse di tlhokegang. Ke fela gore a kry claim e nngwe le nngwe re e bereka go ya ka mokgwa e leng ka teng. You would find gore in an incident where by ngwana o tsena dingwaga di le some le borobedi, we normally stop the pension until re kry-a any information e re botsang gore ngwana is free studying. But now, because ha re na that information ya go communicate le moamogela letlole, o kry-a re na le problem ya gore re mo notify way in advance to say ka after the credit taru mwana o tle ba richa the age of 18, so the cost of a pension until or finish ka ditokomane tsa go bontsha gore ngwana o ko sekolong. So kana ke mo leng gore pension e tlo stopiwa, and then until motho a mogelang letlole a tla a re pension e stopilwe, and then go diragalang, and then that's when we'll be able to get, because here ka re remember we don't want to do that. It's not going to be in their best interest to say cut off date, because the problem is that most of them are dependent on this money for survival. So re ka se re letlha la bofelo ke letlha le le rileng go ka se nne mo di-interesting tsa bone. So fela re ba rotloetsa gore as and when they get this message, ba tle ko lefapheng ba tlise ditokomane tse re di kopileng, gore ba seke ba kopana le mathata gore phenšene tsa bona di a emisiwa go fitlha ditokomane tse di kopileng di amogele.
A utlwege tla re tseye moretsi ko gae. Moretsi, 21 minutes after the hour. Dumela moretsi. Re phetse tswala radio mma ka gore o re ita tsebe man tswala radio.
Okay, secret radio.
Thank you mma, ra go amogela.
Nna ke Melindiwe, ke ne ke sebetsa ke le nurse, jwale le ka ba le problem ya le la lutu.
Mm-hmm.
After moo bekile etsa operation ya replace it.
Mm-hmm.
So ke dutse hae jwale because ke pensioning.
Melindiwe.
Ke batla ho tseba hore na do I qualify hore ke apply for that compensation. Or I don't qualify for that. I think we're going to
okay.
Repol, bua le Melindiwe.
Me le kae?
Mke ne le kae pa?
O re teng. Senka se buang ke gore a go akere ka mkhone ke buile o mathomong ke gore re dependa ka information e tswang go ngakeng. Ga se rena re tsang tshwetso ya gore wa qualify or ha o qualify. Akere immediately after o sena o bona kotsi o ya ngakeng. Ngaka e tla o assessa and then a ba re ngwalela report. Mo reportong eo e tlo re tlhalosetsa gore injury ya gago ya qualifya gore o ka bona sengwe kapa gona anything. Remember a se bo batho ba botlhe ba ba gobalang ko tirong ba e le gore they deserve to be paid compensation. Go ya ka kgobalo e o e boneng, not everybody. The other example o kry-a go na le motho o kry a sele a gobala a tswa madi a o botsa gore ke gobetse le madi a mang a gano stopa. Issue is not about what was happening at that particular point in time. Ho bona kotsi. Issue ke gore after everything e ba stabilized, do you have permanent disability or not? If question ke gore no, much as o gobetse, ga gwa nna le permanent disability e irang gore o sa tlhe o nna 100% ka mokgono o le ka teng ga o ne o thoma go dira ko o ne o dira ko teng. And then ke moreng. Re a go patela but not gore ka re o gobetse and then automatically you qualify. It doesn't mean that I bereke bjalo mama e bereka fela ka gore ga o gobetse ngaka e be re tlhalosetsa gore kgobalo ya gago e re botsa gore go na le part e nngwe ya mmele ya gago e le gore e ka setlhoe dira ka mokgwekileng ya dira ka teng before so ke mo teng mo e leng gore you qualify gore o ka patelwa. So se nka o botsang sona ke gore we need to get those that medical information, that medical evidence ya go bontsha ya gore o gobetse ko tirong e tla be re lebelela gore e re botse gore na o qualify go patelwa go duelwa kgobalo kapa re patela fela yo medical expenses ma. So se nka o kopang sona ke gore le wena o ka ntlogelela dinomoro tsa gago tsa mogala and then ke tla dira follow up le wena ka osane just to check maybe ke kry-e di-report tse tsotlhe tse o nang le tsona and then re kgone go bona gore do you qualify or you don't qualify.
Melindiwe nomoro ya go keng?
Ke 061
Outlegai 24 minutes after the hour. Elian Ekibua Mukhaitso Kana Compensation Fund provides yone compensation Mukhaitso. If compensation fund provide a jalo compensation, hora hore the reward Mukhaitso for employees who get hurt at work. Me hule jalo. Arutwele Mukhaitso hore advice le hore Mrs. Mazibuga waifa to Mr. Zungu. Who wants to claim on behalf of her nephew? Arutore kange ya ha me masibuko etsa maja.
Hello, Recolen?
Ya, na le matsapa fane ke ratile go tshameka kgang yana tape le gore re itse kgang ele ya ga Mrs. Matsiboko. Afa jalo Mr. Zungu. Amo advisor jalo ka claim ya gagwe on behalf of her nephew. Me ga ke bone tshameka fela. Go ntse go le jalo a re tswelle Repol ka gonne matsapa technology ke yona tla nna city sa phone.
Mr. Uta gore
gona le disturbance nyana. E re ketse jana Repol. Tla ke go leletse gape.
Okay.
Ke tla netefatse gore kgang e ya rona e tswelela sentle. Moretsi ko ga wena se le ba lo ka kgona go letsa. Ke tle kgone bona gape Repol. Re bone gore etsa jang re jana ra boa. Moretsi Molateri motshegetse wa le khubula moratwana 5.8 more than just radio rapol a unkutla sentle jaanong a utlwege ke technique fela le matsapa jalo a technology go le jalo kana re ke ne ke botsa gape gore kana bagolo ba e leng gore ba paleletswe rapol go romela ditokomane tse le gore di a notagiwa go tlile go diragalang ka bagolo bao
Jaka setse ke boletse ga rena gore re tlo re because it depends mo more individual case ga re gore le tlhage le fitlha le re maybe ke di-10 tsa September and then it's a cut off date, everything stops, ga re sa patela ke fela gore as and when re rotloetsa bareetsi gore ga ba utlwa molaetsa o ba sianele ko dikantorong tse di gaufi tsa lefapha la badiri le ditiro ba submit the necessary documentation wa beta gore he re tlhoka sengwe mo pension mo claiming ya gago he re sa se bone re stop pension because le gona go stop pension a se issue ya gore re a punisha ke go issue fela ya gore re batla attention ya gago because we know somebody who next fella o tshwara dipotla tsa o khoma dipotla tsa motho that's when somebody will listen but the intention is not to punish but definitely make sure that we get the attention that we're looking for so that we can have that information gore e re thuse go ya pele go golagana le ba mogana le tlone le la rona
28 minutes after the hour 7 mogaetso thulaganyo ya gago e beeditsweng jalo mogaetso tshegetswa jalo ke bone ba the Department of Compensation re bua jaana wena moreetsi ka kgona go tsena mo radiong nomoro ya mogala ke 011-982-4495 kgotsa 011-982-1141 go ntse go le jalo re letlile megala re Paul go tseya sebaka se se kakang gore kopo ya kgobalo kgotsa pension e amogelwe
go tseya di matsatsi a le some a mararo 30 days but now le yona matsatsi a le some a mararo a tiro a e leng gore like we talking ka 30 working days e depend mo goreng information e re kry-ang kana ditokomane tse re di kry-ang ke ditokomane tse di leng maleba gore di ka re thusa go tswela pele a ke re it's pointless gore re di kry-a di feletse but go check-a information e leng mo teng mo ditokomane tseo ga e re thuse gore re ka dira tiro ya rena that's when it will take much time and then now the struggle e tlo ba gore ga re kgone go tswela pele and then ge re ra ba contact we can't find them because ga rena valid information mare yona ka molao e tsaya matsatsi a le some a mararo meaning 30 working days of complete information or document
now a re lebelele re Paul gore go le jalo a ke re go na le di-amendments tse e rileng tse le gore di a tse di tsene fao le fao ka gonne re sentle fela gore nako e le ya kgethololo jaaka mme wa ntlha a buile gore makgwa ga a kgona go isa kgang ya gagwe ko pele meaning ko compensation fund now batho ba bantsi ba ka boela ko 1976 a le tlile go lebelela le rarabole kgang e gore no go tlhodilwe ke eng gore o sa kgona go bona ditshwanelo tsa gago
mo dikgweding tse di fetileng re ne re rana a project e leng gore maitlhomo magolo a yona ne e le gore batho ba e le gore ba gobetse mo dingwageng tse di fetileng di-claim tsa bona di tlile di report-ile because go na le di-claim tse fele ra di ra di fitlhela ko diatla ko kantorong mara bothata e le gore information ya tsona a ya felela mo gore e ka re thusa gore re ka finalize claim eo so se le rana le motseletsele we project e leng gore ene re e bitsa last call meaning last call ya gore we need the information e leng gore it's outstanding because database ya rena tse ka information already incomplete ha e kgone gore thusa gore re finalize di claim so motseletsele o ne o re thusa gore re kgone go bona ditokomane tsotlhe tse ne di saletse morago and le yona ke motseletsele gore se le ra o gasa mo yo community radio station tse re tsamaile mo di-labor centreng re tsamaile your mall activations, all of this, like the local newspapers, everything, so that we make sure that everybody, we give that information. So information we clear, but we still have outstanding information. No longer we claim anything, but had you not talk about the difference in regard to our recapture, we still say to them. Ba na le ditokomane tse di feletseng gore di ka re thusa gore re ka finalize claim tsa bona le bona ba amogelesegile gore ba tla tlisa ditokomane tseo so that we finalize and close those claims, because now they are just overloading our system and are very critical.
Moretsi ko gae rata gore wena be wena o tsang karolo entsi mo khang e ya rona nomoro ya mogalanda ne 24495 na le 21141 re tsa me khala jaanu wena tsana mo radio mo tlo khone go bua le Rep Paul jaaka tlhalosa meselesele le gore ba le mo go yone mogaetso go etsa the cleansing ya data ya bone ya compensation fund o tlo botse dipotso tsa me are boele ko khang e Rep Paul gore dikgobalo gona le nako e kile go bua gore dikgobalo tshwanetse be di le ko percenting e e rileng gore kgang ya gago tle etse e wetsia a le lona le santse le le koo
ya gore
kgang ya gore o tshwanetse o bo gobetse dipersente tse di rileng gore claim ya gago e tle e lebelelwe ka gonne go na le kgang ya ba bantsi ba ne ba re go tilwe ngaka e rile no ga ke qualify ke siame fela nna ke utlwa dipeini tse e rileng.
Okay, my focal point today is issue of the pension. It's trying to mention an issue at 31% and more.
Mm-hmm.
But for the interest of from 1%, remember, I get it 31. So, how are you going to get from 1% to 30%?
Mm-hmm.
Hey, it's going to be what you call once off payment, keep permanent disablement, take once payment. I mean, once off payment. How could we get 1% and more? The more of a pension. They say, because we focus more on topic here today, and we're going to have to get a pension. But I want to have that. In the interest of the variety, I think, what happens, because about anything from 1 to 30%. So in an event whereby the employee who gets from 1% to 30%, they move a once off payment and as a choice a high or while some pension, it's like a pension or in the instance of pension, oh sorry, while some child taka compensation for occupational injuries and disease at Kore. Who visits 1% and up until 30% the Hofa once off payment. Who visits 31% and more the Hofa had a pension. So we talk of are dependent more on the information Eric Riang. One of the partners star nakidikidikidinga katari na tsimo gore ke bona ba re fang information ena ya gore okay motho o limit o gobetse ka mphale a gobetseng ka teng o gobetse go ya so and then based on that re calculate in terms of our internal instruction gore okay ha ena ka ere o gobetse biana gore re percentage ha ke bokana so that's how we determine percentages from within, but based on the information I received from the medical office, medical doctors.
Now, are we able to pay more on a Kenya on a pension? Because we know how important or relevant na kuri le mochione eleng horikia yone lockdown. Yano ba dira kopo ba pension mo compensation fund. A ba dumeletse go isa dokomane tsa bone tse di tlhokegang ko dikantorong tsa compensation fund re le ba jalo maemo a jaanong a COVID-19.
I think by now everybody wa itse gore go ya ka lockdown regulations remote level lockdown level 2. And ge re lebella melawana e sarandileng the level 2 ke gore most of the offices di butse gone jaanong. Le go ya ko police station o batla go certify now ba dumela gore o ka tsena le le gore strict go tsana le some regulations tse le gore a being adhered to. So ka level 5 ne re na le challenge eo ya gore people can't even go to the police station. At that time we understood gore batho ne ba ka tlisa ditokomane tse e leng gore ga di a netefatsiwa. But now I think gore batho ba ka romela ditokomane di tshwanetse gore di netefatsiwe and le ko di-officing tsa rona go a tsenwa gone bjanong batho ba dumeletse gore ba ka tla ko di-officing tsa rona go tla go dira dikopo direct from the offices the nearest offices from where they are.
Moretsi molateri motshegetsi wa lekhubula moratwa nako ke a gago mo pensiona o dutse jalo ko gae motlhamong ga wa kgona go bona pensione ya gago ke nako ya gore o ka kgona go botsa repol ka re bule ra re wena lokisa ditokomane tsa gago o tlo kgona go botsa dipotso re emetse wena motlhamo bile jaana repol a motho kgotsa a motlogolo a ka kgona go boletsa ra mogolo wa gagwe ka kgantsa pension
a hona botata as long as go tla dire atle go thusa the relevant recipient wa pension ga rena botata rena botata ka se
Moretsi ke nako ya gore go tla kgona go tsena mo radiong o botse dipotso ka re bua jaana mogaetso ka bone ba pension compensation fund mogaetso gore go le jaana wena keng se o ratang go se botsa nomora mogala ke eo ebile re tsaya mo kgwebe dumela Moretsi
Hello, Likai.
Repetso petse ma.
Papa, o bua le Sesi ke phone on behalf ya mama.
Sesi o phone on behalf of mama. Re ka go thusa Sesi?
Ako?
Re ka go thusa ma.
Mama o gola wa gola tšhelete ya compensation. So o batla o tseba gore ke eng ya tshwantseng a e romele ka re wa tshwere le before Nancy a thola di-message tsa gore a romele tsono ha di tre. So ba ka tswa re keng e tshwantse a romele and then if gona le email re ka ithola na
mhm o rata go tlola mo radio o rata go bua le Repol
nka go fa di number
ya re fa nomoro ma e re nomoro
079 295 7442
Ke Sesi
Angeline Mama
Me Angeline
Angeline Okay
a gona le potso ra tang go botsa go netefatsa Repol ke a go lebogamma tsala mo radio mo retse nomoro ya mogala 0824459821141 kana tulaganyo e ibeletse wena ka gonne go le jana bile o tlile ga message ya founa a buela on behalf of mogolo wa gagwe lo wena o ka dira jalo mogaetso go netefatsa gore ba lefapha ba tle ba kgone go bolella sentle gore kgang e e jana le jana e diregile jalo now report a ke re lebelle maitlhomo gape ka gonne ke buile ka bonwenwe jaanong call ya rena ya ntlha e buile gore ga ba re a foune ha founa ba re batho ba ne ba bereka foo ga ba sa le teng nao motho a ka botsa gore mafaratlhatlha a dirisiwang ke lefapha a tsepame to a point ya gore motho ga operator computer ga gore gore o tsa mmereko wa motho computer e na le some way of saving data that any time questions can be asked
ke
reditse
re ken
ke raya gore mme wa ntlha o buile gore ga a founela lefapha go tilwe batho ba ne ba mo thusa ga ba sa leyo yaanong motho a ka botsa ka netefatso le tsepamo ya mafaratlhatlha a dirisiwang ke compensation fund gore a go na le selo se tshwanang le se ore ke bonwene e fela
no ga go remember motho o tlile o a bereka go tsamaya ga motho wa gore gore o tsamaya ka information ya modira kopo or motho a amogelang pension information remember re berekisa your tools of trade which is your computer se e leng gore ge information e tsene mo computeng ya savega kere e ke tsamaile ga gore gore ke tla tsamaya le information eo yena ga tlile ko dikantorong a bolela gore ge le katlaneng neng ge e le gore information e o ka nnetsetsentsitse mo computeng go tla bonagala ge e le gore o na le se se tlhaelang se se shotang gore se ka re thusa gore ko bofelong re finalize claim eo re tlo no mmotsa fela gore ke fela ra bona ditokomane tse di rileng fela ke gore we didn't manage to finalize the whole thing because re sa shota tokomane e e rileng le e rileng gore o ka re ka finalize claim ya gago gona ga go IT issue ya gore motho ga tsamaya o tla tsamaya le information mafaratlhatlha a re a dirisang ke mafaratlhatlha a e leng gore up to standard mo e leng gore information will forever be there and safe
Moretsi ko gae ke nako ya gago nomoro ya mogala nna le 24495 nna le 2114 ane jaaka o itse gore mogaetso ba lofa pa mogaetso la yone compensation fund ba mo metseletseleng ya go lebelela go tlensa jalo database ya bone system ya bone wena ko gae mogaetso botsa potso re buile beke yotlhe gore ga go le jalo wena lokisa ditokomane motlhamong repol a ke re bue ka ditokomane tse di tlhokegang ka kgang ya pension ke tsefe
ga re bua ka data cleansing re bolela mainly ka gore re tlhoka personal information meaning go address ya mo amogela letlole dinomoro tse tsa mo amogela letlole he le gore go na le email address le yona a re fe yona gore as and when one of the two fails we know gore re ka mo kry-a ko kae because he o le mo amogela letlole remember gore re na le relationship e leng gore it's almost permanent I have been able to get information.
Now, how do you feel the activities that you have to do with the activities that you have to do with the activities that you have the last attempt or little corner bona batho ba tle ba kgone bona ditshwanelo tsa bone go ya ka lona a batho ba amogetse project ya lona le maitsapo a lona
Nerinale ntseri bitang centralized email mo ileng gore mongwe le mongwe o utlwile molaetsa ona o romela ditokomane tse di tlhokegang mo that email address e le gore ne le centralized to head office email address number e ne rena le yone it's close to 30,000 ya di-documents tse re di receiveleng tsa
oclaims
tse re bolelang ka tsone
a utlwege
so to some extent I would say re ile ra kgona go fitlhelela di taba di takatso tsa rena tsa lefapha tsa gore re kgone go bona batho ba e leng gore claim tsa bona di teng mo databaseng ya rona ke fela gore ga di a felela mo le gore di ka re thusa gore re ka dira sengwe se e leng gore e tla tswela mosola ko bofelong
a utlwe a re tse moretsi dumela moretsi dumela
re hantle le re polete dumela
mmaruna re fu
le bolela le mapula
Mapula?
Ke kopa go botsa ntlha of my brother. He got shot at work as a security guard and then he was in hospital for 3 months. Ha tswa teng ebe le gore ba mo promote ko merekong and it seems like o ile o shwele pelo. O ntse a na le bullet mo mmeleng wa gagwe. What do we do to help him out, please?
Repo? A re boletsa on behalf of brother ra ya gagwe ka re bua jana o santsana le bullet ko lo mo pelong o rata go itse gore o thusiwa jang ka maemo a le mo gone
ga e le gore a ke remember ko bofelong ba diletso tsotlhe after motho a sena go bona kgobalo go na le ntho nngwe e re e bitsang final medical report
No, utlweletse mo radio, ntswela pele re Paul.
Okay, final medical report ke yona e tlo re botsang gore dingaka di reng ka bolwetse ore ka kgobalo ya motho oo. Mara go na le tse dingwe tse re di bitsang di-progress medical report mo e leng gore motho o sa tsamaya treatment. Akere, se motho a sa tsamaya treatment ga gona se re ka se etsang up until re receive a final medical report. But in between, go na le progress medical report tseo di re thusa gore re kgone go duela. Modiri o a sa tsamaya treatment because ke two things employer o na le obligation ya go patela employee for a period of 3 months a gobetse but gona mo reportong e re a botsisa gore employer o a dumela gore a ka tswelela a duela mogobadi beyond 3 months go ya ka molao ga a dumela ko bofelong after ge seno re bona se re se bitsang final medical report madi a otlhe re a patetseng in between a re a bitsang periodical payment temporary total disablement ke ya gore go tshwana le se e bitsa kere salary ya gago because employer o tlo ema kera se patetse so
the responsibility of the fund now to take over from that point. But employer would make it or not, it's a little bit of a money. So my dear, we said that the employer is not the final medical report. But the employer has a deal with the employer to take the treatment. The general support is not 100%, 75% of the salary is high. Until we get a final medical report, more than okay. Now we know how to on a permanent disablement or hana yor. Think as about ang yung how we a bona final medical report na.
Osmapule o kaogile ka gonne ga itse khang ya o gutloletse mme Osmapule ga o ka khona go bua gape mmarona o re bele gore a o butu bone jalo the final report ele gore ba ka le ka go e lebella jang ke
yona e tlo re botsang gore gona le se tshwanetseng gore se ka duelwa mogobadi wa re
a utlwege now a re lebelle report go diragala eng fa motho a sa kgone go bona yona totobatso ya bonno ka gonne go le jalo ke re jaaka re lebile batho ba move from one point to the migrations and all that. Now motho o tshepa jalo gore mokanselara o tlile go mo thusa kae ga a sa kgone go bona totobatso eo o tshwanetse a direng.
I think you recall gore re na le batho ba re ba bitsang di backyard dwellers ba e leng gore banna ba hirile ko matlong especially mo metseng mo makeišeneng. Ma ile gore o nna mo like mo mo jarteng yaka ga nna mo jarteng yaka ke na le ntho ya nka mongwalela se re se bitsang affidavit ya gore ke a dumela gore motho re kgolele o nna mo jarteng yaka ke mohiri mo jarteng yaka and then ra kry-a affidavit ko police station a ya ena modiri a yo dira affidavit ko police station to say ke nna ko addressing e rileng and then because there are under Saluhanya or Hatsuatu, they have their own properties, Melon Hore, the address of the Guadalupe Mabitu Abor.
Out of him. Tarets Moretti Kohai, Dumela Moretti?
Yes, Nijan.
Sapila Pile Mama?
Oh, Mama, I said, Benamin Snubuza in the Valze composition in the Bayuminuam.
Yeboma.
Oh, Minuam was the version of the Pantumela Lin, I lend Baltimore 8340 something at Ropin.
He
didn't get that office. And then once we had been climbing, look, naming million just to get in. Why ne cancer? Ye chemical as a company.
Gwen Zagan in Logo Mama?
Last year, September.
Last year, September.
You know, every single year, every single cancer ye lang.
Mm-hmm. Now, Baba Paul?
Yes, sir.
Our Tahoe was a muddy pot up in the Remoleta, Mutama, Cassia, no more Conno Buellene?
Take it. I can't feel a put on your head.
O bua gore ba ne ba romelwa from pillar to post ga ne ba tsamela ra bone mogolo o leng gore o swile ka cancer ya chemical a e boneng ko tirong ga ba bona sepe until re a tsamaya
bona question e nngwe potso engwe ke tla e botsang moke gore go ba ile ba e reporta ko department ga ba e reportile ba na le tokomane tse ba nang le tsona tse di bontshang gore ka nnete re o tlhokofetse because ka mokgone ke bolela ga re bolela ka bolwetse bo motho a tlhokofetse
re ke mmotse ka leleme la gage mama
yeah, ba
ne na maphepa a ne a fake go department
na maphepa se sepele la show ukuthi ulawe hi cancer hi chemical
okay no
a se para bana
ke kopa di number tsa gage re kholene
e re number ya gago mama 073-751-7024.
Okay.
Moretsi ko gae o na le 11 minutes go tsa tshono e. E tsiwa njalo ke bone ba le fa Pala Compensation Fund. Tsana mo radio mo botse potso ga gona potso e bosilo. Potso mo lengwe re amogela ka go nne ba itsanape ba itse gore ba tla e meka jang. Kena mo radio. Nomoro ya mogala nna ne 24495 nna ne 21141. Rapol a re boele and recap. Molaetso botlhokwa pele ga foo tla re tse moretsi. Dumela moretsi.
Re Colin ke me mapula gape.
Me mapula. Re Poli una botsa.
Yeah. Ke kopa go sia number.
Aha.
So that ke 073.
073 291 2376. Pelo tsa maya mama. Re Poli na botsa gore le khono kra the final letter.
Medical report.
Yeah.
Ketla
check up. Ketla check up. No, kya kule mocha. Rale mocha. How 9 minutes to the hour. Tar use tunu e moretsi kuruwe na utse ne moradiyong. Nomora mkhala nane 24495 nane 21141. Tula kanyo e wicheta kibone ba compensation fund. Kitamale Repol. Repol, ari kepe kanyi nyanira. Sesebo toko relebella back to my trauma and what we need to reinforce. Kakanyar na intemana e ya kubwa albaretsi.
Sesebo toko di hore baretsi ba iti hore information ere bolelanga yona. Ikor tusa libona ito ba tusa.
Autweche.
Ge re na le tirisano mmogo ya gore we communicate ka everything e tsalang ka claim ya, I think everybody would go happy. So we need to have that information, so as and when re na le information e re batlang go e share le mo amogela le tlhole go se ke gwa nna matsapa go fitlhelela mo amogela le tlhole.
Tla re tseye moretsi ka pele. Dumela moretsi.
Ake bantay.
Maru na repetse ga o petse wena?
Re tenke ntate o bua le Ous.
Ous mang?
Ous Pinky.
Ous Pinky tsena mo go yone re utlwa Ous Pinky. Ah, Ous Pinky a kgao ga jalo. Hey! Matsapa ra ke thubopo a re tse o mo. Dumela moretsi.
Nkhonne.
Ra rona.
Ke a tsena mo khang ke
ka pele ge bra duru tsena mo go yone.
Utlwa nkhonne.
Mm.
Go a khona gala gore if uno kreile dikgobalo ko di ko tirong akere, and then ba go apply la the worksman compensation, and then by pass it through to go compensation, and then go khonagala gore ba ka go ra bare ntse re go patela that application ha ya khonagala gore e boele ka mo moto mong wa bone na
e tlhalosa sentle redutu.
Okay. And then ba submit the forms tsa gago, and then go bua ge di bua di form tseo ge di reply ge bua ko workman compensation ba go blele gore no, we have been paying you during the process ya ha sentse ne rometse di form go a kgonagala gore go ka nna ya lona
re pholo e utla sentle.
O tsama kha o kha o ka mpueletsa yona gape
re repole re dudu are gwa khonega gore ga go editswe application e ile ko kantorong tsa lona e tla khona go boa rena ntse re go duela fela yana ga re sa khona go tswela pele a ke bua sentle re dudu
gore bone ge ba e kreya application e passitse
ya
gore ba re and enter go patela, and then we withheld that lump sum kwa khona gala na
a utlwe utlwa mo radio re dudu.
Okay pa
utlwe report
ere ke boeletse ni butlang o tlang clarify if ke tshwerepila are ge a go betse go tirong ge le gore mo thapi na mo duela ge le gore mo thapi na mo duela
ha
go gore a ke re ya tuelo engwe from compensation fund.
Yeah, no u bua gore le amogetse. Now ha go tla mo khanya gore la bua go no ntse re go duela rra fela the lump sum ka se khone go e bona
o ile pension or ile you want
compensation ya pay up
ina le yo wants of because come khone ke bule tsa go ya ka mola wana o rena le wana ke gore heli 1% to 50% ke wants off
aha go ya ka maemo
heli 31% and more ke pension e le gore ha rena option ya gore you can choose or no akibatle ile pension ke batla e fele.
Aha. No, what we'll do ke tla re tla fana ka nomoro a tla khona go le towards the end of the show re tla fana ka nomoro e le gore batho ba ka khona go rarabolla ebile ba khona go tlhalosa sentle kgang tsa bone moretsi ko ga etsena mo radio nomoro ya mogala ndane 24495 dumela moretsi
kuluma.
Hello
baba
kunjani baba
siyaphila uphilile wena
ngiyaphila kufethu ngiyajabula masikhedile ngale show
siyabonga.
Ukhuluma no Mr. Ndlovu.
Mr. Ndlovu, sikusiza kanjani baba Ndlovu?
Ngimalela emsebenzini ngekhoni.
Chronic, mm?
Chronic disease.
Mm-hmm.
Ngihambile ngaya kutriba court ye compensation fund.
Mm-hmm.
Ngathola judgment ukuthi abadetermine i-award ngisathi final medical report.
Mm-hmm.
Ngayisubmit i-final medical report.
Mm-hmm.
They taking me pillar to post. Even to two people basend abantu ku doctor ukuthi bafuna change medical report.
Babandlovu, as sniki number manje, sniki number. Ithi number yakho?
083-218-218-51-41-41. Yes, before I collect the clue. In terms of the section 91, subsection 3, subsection 8, we explain plus subsection 5 and subsection 8. Because the commissioner, the tribunal court, or the favor.
Aha.
High court, which I don't understand.
Baba Paul.
Recollen.
Imagine Baba. Scatter sickness. Funa would back season it. Aha. Uba kanya kache ukono kuiwina kwa tribunal court.
Okay.
Yanong uiswa from pillar to post. Kahone baba tile final report we submitile, but then the case bal left, right, and center kahona motomo fan tarabolo. Kitzer di nomor tsahare mutamu leka leka la lebela kangelen.
Kitzer di nomor tsahare kamu kuchana fela singa sebule lang kuchore. He tribunal he decide the case on his favor.
Yeah.
What normally happens kore is something implementing because a decision has been taken.
Outlehe.
So ke fela gore ke nthong ka motsanyana go gore ke office e feng e re buang ka yona but ke tseng ke tla di bolela le yena ka phone because
ke number ya hae gore ha ke batle go ntshwe dirty line yena akere tshwanetse ra rabola baba Ndlovu
yes wa kholeni
I case akho izobhekwa baba
angikho help wa kholeni ngicela a explain u section 91
okay asenze kanje ngoba isikhati sinshaya ntate Paul section 91 akwe tlhalosa.
Sorry?
I wrote over to Romo Talus, section 91.
Oh, section 91 there is an objection.
Mm-hmm.
Here, Elohore Mohobadi Ubona Code.
Mm-hmm.
And then Ramopate, Lakam Koromopate, and Gatian Hoyakari Tokomantari, one and Hotsa Code, the doctrine, come questions from the beginning.
Mm-hmm.
Ebelohore Mohobadi Ha Kotofali Ka Madiar Muduelang on.
Mm-hmm.
Ba banali that, what do you call banally that thing where they can object against the decision of the commissioner to say no. Now, I did happy that the decision of the commissioner that we will 2%. I feel like I deserve more. I think it will be a weight against ours. Rebata medical evidence is proven. Normally, what's happening is renal tribunal. Tribunal is a court case. But otale medical evidence is an alone. But like office, baba via appointment, baba kopana le assessor. But like office, and then kwa bolela taba ya bolela based on the medical evidence is in thing. And then a decision will be taken to say no. Can we say di toko mani sa how di bolela ng kore who deserve more or who deserve less or sir sa pateting. Ke re se pa tse correct se correct go ya ka mokgomo la wana wa rena o re laolang ka teng so ge mola ge tribunal e decide le gore ene ke di batho ba sita mo le di ba ke di motho e leng gore ke presiding officer independent
outlege ke lebeletse
ba decide gore no re mo underpaid or re underestimate claim ya hae then re ba romela that decision ko ka mo ka mogare ha o office ya rena mo batho ba dirang ka go patela madi a gore
instruction
ena gore patela this thing that's why ke re ke tla bolela le yena just to check gore what happened o bolete le mang o ko office ya friend
a utlhe go le jalo nako ke se rafela wena mo retse ko gae call center ya lo fapaki 0860 105 350 0860 105 350. Rapol, na kwa kisi Rafaela, Eric Olebo, Kosia, Mohubana, Lakar, Sanser, Boyle, Haper, Tulagan, Yaka, Michalea, Tena, Chan.
Ya, le nna ke bona bjalo re Colin, o ka re batho ba le ba nyoretse information. So I think it will be advisable to come back re kgone go tswela mo re feletseng mo teng.
Ke a go leboga re Paul.
Okay.
A utlwege. Moretsi re fetsa jalo remolo e tlile go sota ditsebetse a di sote ditsebetse fela go le jalo mogaetso ke tlile go dira jaanong gore remoloi a kgone go tsena.